Ay, sono nga. Ay, salute. Kwinkabza mekoneni, ngipuliske fungishaye tu. Ngisiphonsela ushweleni. Asibange nestelo nibhithi hip hop ayisebenzi. Ngiphethe isigubhu esivusa idumbu masivuka kunuka intelezi. Bathi inkaba ayisekho ithwele umhlabathi ngesifuba. Kodwa umdala akavumanga ngisathwela irephu ngesifuba. Vele wanginika ipiki wathi angibagubhela amathuna. Rap my hands like Mikey khona okumele athole iqupha. Abanye badisa uZulu babuye behabiya ngamabhasi bayakotela. Yiminqola ka-Eliya. Abanye balinda inkaba ukuthi ivusa amakheriya. Bayazi ngiza nebhifu mangena bayakhamisa. Bafana nginitshele nina nikho kuleveli yami. Ngidlala i-442 nina nikho kuleveli yami. Ngistrike ngo-stallion nosiya kumawing ami. Ulwa uphushisisa uzodeliver ku-9 wami. Ngiyinhlala isuthi ngidla umrepha ngihlale ngisuthi. Mangena hip hop ngibamba i-mic ngicuphucu. Ngikabi big magnitude at a different attitude. Ex-Scotty mangiphuma ngine-flow ene-attitude. Ku-hip hop ngi-King Kong phethe two ngithi ping pong. Khuluma kakhulu ngivala umlomo ko-TikTok. Bathi inkabi si-big dog nina ningishaya ting tong. Sengaqeda i-flow and play dirty ku-hip hop. Balinde bewuhalela inkinga nje bebengiphaphela. Ngasuke ngawukhiphi bese kwanto mahlalela. Zodla ngishiya insalela mathupha omsebenzi onivulela. I'm the only rapper ne-logbook e-McLaren. Namanje swini indondo best rapper ku-hip hop. Ningangithulela isigoko i-McLaren ivula ingqondo. Sidla izamba nelikaponde ebhenki bangibiza ngesibonga. Funga ngisebenza ehlathini ikhwama zami igcwele igodo.
Ma-7 obse. Namanje Estalion, althuli beat kancane ngilodi igani yami kufika ihuzu umaqhuzu kuyashuba shoni kalami vele uzu 7 masiphelela shot na kancane ebhitini nginenhlizimbo ngidlula uma wengani yami nyeke ntungele abafana ama punch galo nyeke nibuye ningabashana uthathe chance ya board ngintshili logic ivile and the fast nakhona mangifasa inqindi GPV ngaba fast nyabo hayi man yes ngishaye zaphansi kwamasu ngonishiya nikhalazi la kimi joni zobhampa nasi le rap ngegas vula amehlo focus dalasi kuba weak njengalo mqondo abafazi bamanje bayisusile bapresele i-wrong ibhathini hlasele emphakathini ibhubi esiliphumile ehlathini ngeke ulunge esitikini kwedini uma ungathini punch after punch impikame weather no Tyson bayagembula laba yimi ngoni khasini hleva yakudala ungangibiza ngo-El Pacino kasi rap ibhawa la uyifunde kimi uphasini wonke umuntu ukopa kimi ngijini yasehlasini.
Asaba jam. Yaqala inkinga maqala kufika bokapatiya bathuzakwe insizo bayithanda ifika yabhalansisa eclub please ngiyaphaphatisa mabangatisa siyawakhipha madoda phansi kweyiketi zomadiya efata fika lalamanika sasanda kufika been a golden boy now we rich boys nox mudizwa umama mija lama bafika ngivala ngiyakhiya kuvela umhawu uma ngihlala ngenkotho kwephakaniya manake mana zulu ungangikhuzi vula ibhut kushikush phuza ibhuza basuzi ngaduthu la ngiyabusa bamazwe sophuza ungajubi tawula manluzi ngoba icala ngelisula njebe ihip-hop ithula kekho uzakwenkunzi nami nje ngithenga ngisithule ngisi-reintroduce angifuni ukube sathuma la ku-season scoop esathi must blow up like boom sasesisale muva angijonji I'm a different kind of seller lo mjuluko wami bawuthenga the WN sweater ngiyawina mang better when rapping I'm sounding better bengeke ngigcine ngabhejhi ngi-product ye-pet center baba hold up I'm sending this as a caller to any man ashele ukuthi ngayimela le collab dala ngalamba kwamanje lempi ngayiphaka thula madoda mani ifanayo le horse power ma
spili ay ngathi amasenda sekuhlaza bafana bam ningalenzi iphutha lokuzihlaza niqabana nami ngiphake impi yasenqome nginifunze imbenga niyikhothe ngenkunzi keqa amathole ngidliza qheqa nina nifolela umlaza bafana bam ifuse ney'ntwana ziyazi islime sigcwele to the brim ngilo mncelo ngeke uwele mase kumele ufike kimi uze ngequpha ngithi ngqimi ukhiphe insimbi nqaphe kimi uthi ungizela ngamabhazi kuvalwe ngehlahla kini bathi raza fika to some rapper yenza khipha juba ne thatha zonke mali then phosa mlilo zivivaneni like blow for blow your favorites bazongithobela like dinga nenginomlilo uNkulunkulu unika uSathana mabibane spilly young see unruly puff a bar group of favorite rappers into groupies and truly ni rapping devi shiny style sodo yonke into engenza yifake ngama china and cool bangivuma kuma feature shoot sekuzoduma izulu namabhinqa seyaspitha selokhu kwaduma uzulu ngibhubese liqoshisile kudala ngimdini uzulu akekho zonivikela kimi bafana bami nidinga uzulu That's a sharp tongue preaching. I swear you owe me big tides. Big drip, big wave, big tides. All turn ghost against the North Coast boats. I swear your boats won't float. I'm from a very nasty seaside.